reason to love you, a reason I can't never leave you. No, I can't never leave you. You know me way too good. You keep me in my mood. You are my dressing room. You are my self-destruct. Unanipa mawazo kama unyumbani. Unanipa mawazo kama unyumbani. Tafadhali piga simu, niko crazy ndani. Ndani. Unanipa mawazo kama unyumbani. Nyumbani. Usinifanye hivyo mpenzi, usinifanye hivyo. I know you may think I'm crazy, without you ni matatizo.
Girl, now bad at me now. Embrace me, I'll keep you warm. Love, I feel love you. You amuse me, I keep it low key.
Yego enzo meso mkwano, yego entende kumukwano. Uyo ni muli mubinyangu, uyo ni muli munda.
Yeah, around the church, you gotta rock that dress. Do every woman wanna rock your dress? Dali, are you my best? I stay. I rock that dress.
Unani pa mawazo kama unyumbani. Unani pa mawazo kama unyumbani. Tafadhali piga simu, niko crazy ndani. Ndani. Unani pa mawazo kama unyumbani. Nyumbani.
One day can't no day, solo nuridye no samate. Baby phone akade, oje no ndebe tamarabute. Kiriza tebu nyumo budamu nebore tabima. Kajina igana magizi nye chupa muzima. Sicha atambura sivaka ninga murima. I complain everyday julia asimarima. Swunga do a peaceful Kenzo Mandela. Younger Mandela, bini kola chula to come back. Kajina unga msaja ndi stuck. Bini kola to come back. Katina ungo msanya ni staka.
Unani pa mawazo kama unyumbani. Unani pa mawazo kama unyumbani. Tafadhali piga simu, niko crazy ndani. Ndani. Unani pa mawazo kama unyumbani. Nyumbani.
So keep closer, keep closer. Don't be distant, girl, keep closer, keep closer. Now come over, come over. Come over, baby, come over, come closer. Kawa feri nyongo gondanyo. Moncha msabu chusa mukongo. Kere bashi binyano nsorayo.
Hang them, and when we will find them. Them the people try and what we are. Bang bang, open up them head umbrella. Spread like feather when we lower that pressure.